kozesa ko buli kyensobola nensomba byonna ebyoku nsi kale ndudde ddaaki ne mbireko omwana oyo muvuddeko nsombye nnyo birungi ne ndeeta obulabo lw'omukwano ne malayo ankongoza bigere omwana oyo leka muveeko mwene mati abalungi mbenenya leka mbabukeko sina gakatiwa omukwano guluma osowane ku kyotaze kubanga wegula ku kyensimbi basoba batozirina toba musuutibwa balumbanya bakyala baleero sembavuddeko wammaka mbireke bagala linawulira kyeŋŋamba watalina noonyagaekiyo sennalinnesungo genda nekyana ekyammalamu mukwano kyanjiwa kyankubadolera bange kyandekawo nakati nsinda kyabalungi mbenenya leka mbabukeko sina gakatiwa omukwano guluma osowane ku kyotaze kubanga wegula ku kyensimbi basoba batozirina toba musuutibwa maziga kya mazima naye kankakasa balungi mu abaliwo tulonde makubo abaddala tuleke kubatebezibwa nze nabayizemu zenneewuunya emikwano gya leero banyiza ensi eno bantamyemu balima nnyo tebesigwa kimanye tegwolina asobola okubasibuwo batozirina toba musuutibwa tabalungi mbenenya leka mbabukeko sina gakaddiwa omukwano guluma osowane ku kyotaze kubanga wegula ku kyensimbi basoba batozirina toba musuutibwa